Mumaudila amalala umubaka wa president mu district ye mukono mwenye mifurumu endo gwabasa wabatone nnyo ddala abali ku ddwaliro lya mukono General Hospital bagambye nti batono bwogeraageranya n'abalwadde bagenda ku ddwaliro eryo buli lunaku. Okwogera bino abadde mu nsisinkano n'abakulu abaddukanya akakiiko akamukono District Service Commission ng'agamba nti bukyanga bafuna obuzibu n'akakiiko ako empeereza eri omuntu wa wansi mu kitundu kya mukono ezzeemu omukoso ogw'amaanyi. Akulira eddwaliro ya Mukono General Hospital Dr. Geoffrey Kasirye aze awanja galunye nti enteekateeka y'okuzifuna abasawo esanidde yongerewo amaanyi wabula nga kino waliwo abamu abazze bakiwakanya ekiviiriddeko ebitundu bino okuba nga biri mu mbeera y'okuwanjaga ne bwe twogerera mu kiseera kino.